waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha Maarso ay tahay 2027 sanadka 2024. Halkaad naga dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toosa idinkaga imanaysa studiogaanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka waxaa ugu waaweyn laybarka sharciga laybarka oo fududeynaya in la tarxiilo dadka ku xiran xeryaha qaxootiga ayaa loo dirayaa ayaa la yiri dhageysi aqalka sanadka. Maamulayaasha Mareykankuna waxay sheegeen in 6 qof oo lala'aa kadib dumidda buundadii Baltimore la aaminsan yahay inay dhinteen oo aan rajo laga qabin in iyagoo nool helo. Wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaane u diyaar garooba. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Askar rasmi gaar ah u tababaran ayaa loo duulinayaa ama loo dirayaa ayaa la yiri goobaha dambiyadu ka dhacaan ee gobolka Queensland. Tan oo qayb ka ah howlgal booliisku u wado oo cusub oo looga dan leeyahay sidii loo yareyn lahaa dambiyada soo noqnoqonaya ee inta badan ay dhallinyaradu galaan. Premierka gobolka Queensland Stephen Miles ayaa ku dhawaaqay howlgalkan. Uu sheegay inay ka bilaaban doonto magaalooyinka Ipswich iyo Logan oo u dhow magaalada Brisbane ka hor inta aysan u wareegin magaalooyinka kale ee magaalada Brisbane ka baxsan toddobaadyada soo socda. Tan ayaa imanaysa iyadoo gobolkaasi uu ka socday olole lagu doonayo ama lagula dagaalamayo dambiyada ka dhaca gobolka, iyadoo cutubyo booliisa ama booliisku ay xaqiijiyeen inay 11,300 qof xireen sanadkii lasoo dhaafay, iyadoo 4,000 ka mida ay ahaayeen dad caruur ama caruur markaasi la xirxiray. Wasiirka booliska gobolkaasi Mark Ryan ayaa sheegay in howlgalkan uu sii kordhinayo in boolisku ay joogaan goobaha muhiimka, sidoo kalena ay markaasi ka hortagaan ama wax ka qabtaan, ayuu yiri, dadka dembiyada gala oo loo arko inay khatar badan ugu jiraan in dembiya ay galaan. Isla gobolka Queensland ayaanu ku jirnaaye 2 qof ayaa isbitaalka diyaaradda ay u qaaday, 11 kalena waxaa gaaray dhaawacyo yaryar kadib markii bas dad dalxiisayaalo ay saaran yihiin uu ku qalimay waqooyiga fog ee gobolka Queensland. Booliska ayaa sheegay in baska oo dhex marayay magaalada la yiraahdo Tali oo 140 kilomitir koonfurta ka xigta magaalada Cairns uu markaasi basku ku dhuftay meesha xakamada ama birta laamiga markaasi ag socota, sidaasna uu ku qalimay shalay oo bishu ay 26 ahayd. Dhakhtarka ama shaqaalaha caafimaadka ayaa 13 qof oo baska saarnaa qiimeeyey, waxayna markaasi ogaadeen in haweenay lugta wax ka gaaray oo 50 jira iyo nin 20 jir oo dhabarka wax ka gaareen markaasi diyaarad loo soo diro oo ay markaasi isbitaalka loo qaado. Gobolka West Australiana dab xoogan oo ka socday koonfurta magaalada Perth ayaa hadda la xakameeyey kadib markii uu burburiyey ayaa la yiri 8 guri, balse weli khatar ayuu ku yahay ayaa la yiri dadka degan gobolka West Australia. Digniino degdeg ah ama xaalad degdeg ah ayaa laga soo saaray shalay oo talaada ahayd qayba ka mid a goobaha la yiraahdo Brookdale iyo Waruna oo ka tirsan golo deegaanka Waruna and Mary, halkaas oo hadda dabkaasi khatartiisa hoos loo dhigay kadib markii la xakameeyey. Dadka degan deegaankaasi ayaa hore waxaa loogu sheegay inay khatar ku jiraan loona baahan yahay inay tallaabo degdeg qaadaan si ay uga badbaadaan dabkaasi ka qarxay halkaasi. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Sharciga laybarka oo fududeynaya in la tarxiilo dadka ku xiran xeryaha qaxootiga ayaa loo diray dhageysi aqalka sanadka. Hindise sharciyeedkan ayaa ku riday ayaa la yiri xukun xabsi ah ama ku ridaya xukun xabsi ah oo gaaraya ilaa 5 sano dadka diida inay u hoggaansamaan tarxiilka ayna ugu yaraan sanad markaasi xirnaan doonaan. Xogeeyaha wasaaradda arrimaha gudaha Stephanie Foster ayaa hortagtay dhageysi guddi sanadka oo 2 saacadood socday xalay kadib markii hindisa sharciyeedkan uu aqalka wakiilada ansixiyey markii mucaaradku ay taageereen, balse afhayeenka arrimaha gudaha u qaabilsan arrimaha gudaha u qaabilsan mucaaradka James Patterson ayaa sheegay inaysan helin jawaabtii ay uga baahnaayeen dowladda oo ku saabsan sharcigan.
They couldn't explain how or when they would use this legislation or who it would apply to.
Ma aysan sharxinayo sida iyo marka ay isticmaalayaan sharcigan iyo cidda ay saameynayso. Sidaas daraaddeed way ku adag tahay, ayuu yiri, in isbahaysigu taageeraan sharcigan degdegu ka muuqdo. Waxaana aad uga walaacsanahay, ayuu yiri, inay ka dhashaan natiijooyin ama cawaaqib aan loogu talagelin ama la filayn, ayuu yiri James Patterson. Siyaasiyiin Australiana ayaa soo dhaweeyey xukunka la riday in Julian Assange aan loo gacangelin Mareykanka oo uu racfaanka ka qaadan karo xukunkii hore. Maxkamad sare oo ku taala magaalada London ayaa xukuntay in Assange aan hadda Mareykanka loo gacangelin karin ilaa laga helaya, ayay tiri maxkamaddu, ballanqaad ah inaan ninkan dil lagu xukumayn, sidoo kalena uu isticmaali karo qodobka dastuuriga ee Mareykanka ee la yiraahdo markaasi First Amendment oo ka hadla xorriyad qowlka, uuna isku difaaci karo qodobkaasi. Andrew Wilkie oo ah xildhibaan madax bannaan ayaa aqalka hoose ee baarlamaanka geeyey mooshin la ansixiyey oo lagu taageerayo Mr Assange bishii lasoo dhaafay, wuxuuna sheegay in go-aanka maxkamadda ee hadda ee dib loogu dhigay kayskan racfaanka ilaa bisha May uu yahay war fiican.
The delay is good in itself. Getting those assurances are good in themselves. But what I think is even better than all of that.
Dib u dhigistaas laftigeeda ayaaba wax fiican, ayuu yiri, in ballanqaadyo la helo ayaa wax fiican. Laakiin waxaan isleeyahay, waxaas oo dhan ka fiican waa inay qareemada Assange ay siinayso 3 toddobaad oo ay dhici karto inayba heshiis la gaaraan wasaaradda cadaaladda ee dalka Mareykanka, ayuu yiri Mr Wilkie. Qubaro ayaa sheegtay inaysan la yaab ku noqon in buundadii magaalada Baltimore ay dunto markii markab xamuula uu si toosa ugu dhacay buundadaasi. Markabka ayaa ku socday mid ka mid a dekedaha adduunka ugu mashquulsan. Maamulayaasha Mareykanka ayaa hadda sheegaya in 6 qof oo lala'aa kadib dumidda buundada la aaminsan yahay inay dhinteen. Raadinta shaqaalahan la waayey oo qayb ka ahaa shaqaala dayactirayay buundada markii markabku ku dhacay ayaa hadda la hakiyey. Kadib raadintan ballaaran khatarna lahayd, ayay ciidanka badda Mareykanka ee baaritaanka ku lugla waxa ay sheegeen inaysan aaminsanayn in 6 qof oo shaqaalaha ay hadda nool yihiin.
We've got very difficult water temperatures. You have structures from the bridge that are in the water.
Qabowga biyaha oo aad u daran, ayuu yiri, burburka buundada oo biyaha ku dhacay oo hirarka biyuhu ay hadba dhinac u qaadayaan, taasoo khatar ku ah, ayuu yiri, dadka biyaha hoos u quusa oo dadkan raadinayay, mana doonaynaa, ayuu yiri, dadkaasi wax badbaadinaya laftooda inay khatar galaan. Wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dhulka falastiiniyiinta ee la haysto ayaa u sheegay urur xuquuqul bini'aadana inay jiraan sababo cad oo muujinayo la aamini karo in Israa'iil ay ku kacayso ay xasuuqa ka kacayso Gaza. Warbixintan madaxa bannaan oo ay codsatay golaha xuquuqul bini'aadanka ayay wakiiladan qaramada midoobay ka tirsan Francesca Albanese waxay ku eedeysay militariga Israa'iil iyo madaxda dowladdaasi inay si ula kaca u jabinayaan shuruucda dagaalka. Israa'iil oo iyadu diiday marar badan eedahaasi ah inay fulinayso xasuuq, sidoo kalena waxaa ku socda kays uu kaga socdaa maxkamadda caalamiga ee cadaaladda, ayaa sheegtay in warbixintani ay ceeb ku tahay golaha xuquuqul bini'aadanka, waxayna sidoo kale dhaliishay Mr Albanese oo laga mamnuucay inay dalka Israa'iil gasho bishii lasoo dhaafay. Sadasha hawada berita oo Khamiisa magaalada Melbourne waa qayb ahaan daruur 20 degree, Sydneyna waa roobab iyo 25 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 65 senti oo lacagta ama dollarka Mareykanka ah. Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.